sasha na lesa Ulela mokuti utotulubi Uwe kwa kwa lesa Ule pepa Lesa untu na jivaine Afwa ya fe Uwe kwa kwe bose tule mupepa eka
Uwe kata upe
Sande, waima wasamba, wayana kujeichi, wino wino fie Maguwela, wabita lushenshe, mafula na uniform walonga na muli handibagi Waingila na mchikulwa chabwalwa, watampa no kukolwa, we wakwa lesa Watia, wafisa makuchinso chabantu, walawa ukutila, wakumbulu Lesa, ale kumona Lesa, untuna ishibaine Vivyo nseta fwaya